sakraban jota masane bisimil mawdo de yewtere acti covid imadara fasagul fuddan altinere noga etatelir ut malido yo bangal pikiri johnson and johnson ardibe cellal leedindi humpiti dun anawara badde yogaji hande ngul cilul ido bol fasagul ngul wadete le resongaji yogaji e ngallure bomako arande wol ngul wada mon non bangal vaccin astrazeneca kbar mudun darna mon non wattu sapoleru juye jabirindu docteur ibrahima jara yo horejo nokku lolirdo san national immunisation keden ko fajitini bangal imadara ngol fesogol dido bol yeso fandu hala asita jara o hali dun
tan les leçons apprises
ko nyaw o fuddi warde hande ko min kajili neddo fu nyawdo so tebe nyawmu o wana ko nawi sanne sanne ben don wondude e mudun su dogotoroto ana nawi sanne hewbe mabbe fu cialto yogabe mabbe jati ana doga bit de woni ko min mili hono fu min gatta so min bayilte hono yimbe kaani sawrirade minen dogotoro en e minen yimbe gollobe hunde fu ko humani covid o min bi joni min gadanno homo fu sawrire to wonto safare covid o hokkititte ccrf ngaji di e direction region ngaji di kumani di cellal bibbe adama mo min ji nyaw o ala hali ani mudum fu to mabbe to cawrato dum ana hada yimbe be dugude ana hada dum yidde hotude du no le region ngaji di jati dogotoro en region be direction ngaji moddi le region ngaji di kany e ccrf ngaji di kany en kumani yimbe nyawbe covid o ko buri hewde fu so wana neddo mo mi andana nyaw mu o na dum neddo cedido yaade suudu dogotoro tawede fu neddo fu tawado nyaw o ani mudum nyaw o nawdo du o kay latantu dum wajibi waran suudu dogotoro to haybe dum ana wada sababu so mi andi hudum joomu yidi hudum joomu handi hon joomu jogorte e lay nyaw mu
o vous êtes dans une situation de détresse.
En jottugal landul hande ngol jaboto docteur Bokar Sidiki Ibrahim Drame kejado covid 19 to l'hôpital du Mali.
Bonjour docteur
ya tama forati ane e fasagol yimbe le chawibe nyaw covid 19 tawe andaka
so amata nyaw o yema dum woni ala jogi qiyan lobba ga dum he etama san yido surtude ge nyaw ono yawir so a pikike ala wawi surtude ge nyaw ono yawir wurde sa yoppi yi amadan haba ge nyaw
do en timata yotere meden acti covid hande on jarama hedade jogite fa hande wajuji docteur en be yalla do hisa nyakur na virus si jotamani